baño. Matan.
Oh,
let me talk to ya.
Bitch, kill up.
Mashallah.
Uzuri wake kama kasusiwa, ngozi laini amesakafiwa, so nje mpaka ndani kajaliwa. No mana nampenda.
Baby, I need you by my side. Romantic baridi kama ice. Last night uleni text you can invite.
Yeah.
Birthday party my candlelight.
Napenda unavonipa tena wala uchoke. Mix and ifinyi ndani si chomo.
The way she has taken my heart off. I can't explain this
part. So many girls ila kwako nimefall. Tena nimelewa kwa umenipa alcohol. Lonely, lonely, upweke saa hakuna. Matane najua niko na upele na ukuna.
Yeah.
Ona sasa ameniingia moyoni, sitaki kumtema, nimemzoea.
Oh, oh.
Sasa ameniingia moyoni, sitaki kumtema, nimemzoea. Nanza nae paka mwisho, nanza nae paka mwisho, nanza nae paka mwisho. Si machi, nanza nae paka mwisho, nanza nae paka mwisho, nanza nae paka mwisho.
Si machi, your body like my boga boga, analitupa kiwa na chuma mboga. Usombele mikao ya boda kikaa kwenye kigoda. I'm like, oh dada. Brown skin color, na shiba tasijala. Kini text na jikuta na sendi tumia mala. I love the way you lie, I love the way you are. Lips ibani, mtoto mashallah. Nikiwa nime chill na pata kahawa. Mtoto yuko ndicha neka mambo sawa. Chuno na micheni mindo na pagawa. Najikuta nisha kula bila takunawa.
Sasa ameniingia moyoni, sitaki kumtema, nimemzoea.
Oh, oh.
Sasa ameniingia moyoni, sitaki kumtema, nimemzoea. Nanza nae paka mwisho, nanza nae paka mwisho, nanza nae paka mwisho. Si machi, nanza nae paka mwisho, nanza nae paka mwisho, nanza nae paka mwisho.